amari haja yam ditagona wakati Isa almasihu larimo famine biko wontiri bebi la wontiri o emi mo ado mari haja yam ditagona deftere John sura joy aya joy didi aya jego a anda ko asupta tander hunde tati amari haje to adabbara ma asupta gotel derman yebre tati on haje to chani de bible Isa almasihu o emi dime mari haje o wannabe deftere Mark sura sappo goddo fere tori Isa almasihu feri na magite mako ha yebre wonde bo himbe do tefra Isa almasihu hokka be bawde be nata do habaru belgol ha deftere John hokki Isa almasihu yauti be goddo fere yiwo ha wendo ha emi mo mari haje o yamdita na mona do nyawo wontiri on yauti mo wiigo mi wala mo yamdita tami Isa almasihu yamditini mo ha wakati reman goddo fu be haje mun de be hebi bawde torago Isa almasihu ko be mari haje be tefi yamditina be do nufa o yamditana nawbe e ma billaji goddi Isa almasihu do ema haje himbe gam o wostana be gondi mabbe gam e mal awawa na butugo amin ha TWR Nigeria mallo honde joetati honde joego honde joetati honde joetati honde nayi go'o.